rock it out.
Jani bariki mimi, bariki na wanaise, bariki na wote wanapushi harakati, yeah. Dua nyingi napeleka kwa baba na mama, yeah. Na neno kidogo nataka sema na uma se. Kupu wana baniania, mwaka nimepaniania, na kaza natiania, kama so kushoto basi kulia. Wana baniania, ngoma walibana wakafunga, niachane na mziki, nisome nipambanie vye, wani nimeajila waje waseme ni fake. Eti nisiimbe kisa mi mtoto, ataki wanazima moto, jae chenga moto, bongo kisi wache moto. Ae, wanabana, wanabana, oh, wanabana, 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 oh, oh.
Njema uonekana asubuhi, una kitu wanajua wanajifanya hawajui. Vita yako nyepesi, si umeshamjua adui. Mbwa ukishamjua jina, haki ya Mungu akusumbui. Mungu amekupa kipaji na huo ndio mtaji, waonyeshe kwamba wewe ni zaidi maji. Na bado utachukiwa zaidi, utakatishwa tamaa zaidi. Bidii yako ya kazi, huyo ndio wako hata mkombozi. Sisi tulipoanza our haters wal hate kama kawa, paka leo bado wapo wal hate kama kawa. Nah. Wakibana kushoto pita kulia, yani vyuma juu ya vyuma paka wataelewa. Hizo zote changamoto ilo tambua, tukiza odala jala kola kukusua.
Kuma walibana wakafunga, niachane na mziki, nisome nipambanie vye, wani nimeajila waje waseme ni fe. Eti nisiimbe kisa mi mtoto, ataki wanazima moto, jae chenga moto, bongo kisi wache moto.